It's your boy, Shaco.
Master, mami love you since way back. Sije nyacha tikisa chapa. Toto mzuri unapende saga. Wako gali na tishu baga. So tell me love. What do you want to? Tell me love. What do you want to? As you know since way back, nikupenda kwenye row window talk chat. Kama love ulinipa beat, nilipoingiza vocal mamba ka hit. Unanifanya niwe happy, siwazagi matumizi kwa nishinga tu. Nikiwa na wina juna bongela bossi, hata nizisake japo nanda mamikosi. Baby go na kupenda sana, usiku na mchana na kuwaza usijeni gas. Kama kuchonga wachungi sana, usiwabanie wape na fast wa discuss. Mami love you since way back. Sijeniacho tikisa chapa. Toto mzuri unapende saga. Wakugali na tishu baga. So tell me love. What do you want to? Tell me love. What do you want to? Wanasema tunafanana. Kitabia tunarandana. Uniachi siku wachi. Hawajui mina wewe on to the next team. Wakishindwa kwa manati, watakuletea live ili wakutesti. Mami, mina kupi wepesi. Usijali kama wakirok, tuna open key. Kina jeni na jaki, wasikufanye ukanibwaga your husband. Nipe mapenzi ni kupe, usijali hata kame kiwa mchana kupe. Achana na vishan kupe, na kwa mwendo huu mambo lazima ya jipe. Yani, ile kushoto kulia na unigande kama kupe. Basi mtoto tulia, unachotaka mini kupe. Baby go na kupenda sana, usiku na mchana na kuwaza usijeni gas. Kama kuchonga wachonge sana, usiwabanie wape na fast wa discuss. Mami love you since way back. Sijeniacho tikisa chapa.
Kisa chapa.
Toto mzuri unapendezaga.
Unapendeza.
Wako gali na tishu baga.
Tell me love.
Tell me love.
Just tell me love.
What do you want to?
Just tell me love.